Yabasumba pima pima bachi ogendo baula ya ulamu abalina mafuta na batalina buli omu musakuludalwe magono gapimira kulujo agoli chidomola chiramba na ye mutima gwange lwacho fuse chintu ekitagasa nino mutima
omulwadde
nino mutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya Tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
nino mutima
omulwadde
nino mutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya Tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
Mama Rita omuyita nnamwandu kyokka nga mwami we wali okuba yali mulokole n'agwa omwoyo mutukuvu n'amuvaako omwoyo yali mubeezi we kati yagenda yafuuka nnamwandu wali obisirikidde labaate olulimi bwe lujja lubyatula nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya Tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuuse ekintu ekitagasa
wano bakuwa mulimu otuuze mu kkanisa bazze okusaba n'otandika okubaawula yawula abataasoma ne bakafiiramu wabatuuliza ddala mabega fa basoma n'otukulembeza mulinga weerabidde mu maaso ge ffenna tuba baana be nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya Tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuuse ekintu ekitagasa
ekintu ekitagasa nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya Tata Yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuuse ekintu ekitagasa
okulimba gwe wakulemerako ne bwe tukugamba oyomba mukasita mafuta galina ngoba n'emizimu nze ne kidduka of course yandikoze ekikyo erinnya lya Yesu mulirubukya naye kiruma kye kino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu bano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala buli lw'ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya sikuwulira ng'ogamba temuka munyweze ne sikwa naye mutima gwange ogw'okuli ogwo gunaakutuusaawa Sous-titrage Société Radio-Canada gamba ya kutwala uwe gamba nyitia tute mulamu olwabo kudaku kanisa noto tola nobulikola bie emmele twali dembi mchala muthumba muyombi obwana bwe bufuka kubuliri nebi muno gwenewe gatiramu je wabinyumya babira biradda ye mukama bijjukirira ddala kyokka mutima gwange nomalofa kati ogenda kwokebwa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufunze olulimi nolugwegaseko ne bwe njogera nze binyoma nnyo taata yesu nsaba obikwatemu bwe musawa talina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu